This message, "The Great and Mighty Conqueror," by Brother William Marion Branham, was delivered on Easter Sunday morning at sunrise, April 21, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Molaetsa o, mofenyi yo mogolo le yo o maatla, ka mokaulungwe William Marion Branham o rerile la ntlha ka sekgowa mo mosong wa letsatsi la tshipi ka Paseka mo tlhabong ya letsatsi, Moranang 21, 1957, ko motlaaganeng wa Branham ko Jeffersonville, Indiana, USA.
Good morning to you. A very happy Easter to each of you. This is one of the greatest days in commemoration of the resurrection of our Lord. It's one of the greatest days of all the world's history. It's the resurrection. Amen.
Dumelang go lona, Paseka e e itumedisang go mongwe le mongwe wa lona, lena ke lengwe la malatsi a magolo go feta mo segopotsong sa tsogo ya morena wa rona, ke lengwe la malatsi a magolo go feta la ditso tsotlhe tsa lefatshe, ke tsogo.
And we're so happy to be here this morning on this great day and to see the sun rising and the flowers rising from the earth. Everything speaks of Easter.
Me re itumetse thata go bo re lefano mosong ono mo letsatsing le legolo lena le go bona letsatsi le tlhaba le dithunya di tlhatloga go tswa lefatsheng sengwe le sengwe se bua ka ga Paseka.
Now let us bow our heads just one moment. Father God, into thy presence we come, and we are expecting thee to give to us this morning just a little extra blessing from heaven, some little touch of the Easter in our own souls.
Me janong are oba miseng ditlhogo tsa rona fela motsotso o le mongwe, rara, modimo, mo bolenteng jwa gago re atla, mme re go solofetse gore neela mosong ono fela tshegofatso e nnye e e ka fa thoko go tswa legodimong ka monyana nngwe ya Paseka mo meweng ya rona ya botho.
But when we leave here, we might say as those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us because of his presence? For we ask it in his name and for his glory. Amen.
Gore fa re tloga fano re ka nna ra re jaaka bao ba ba neng ba tswa ko Emmause, a dipelo tsa rona ga di akatsa tuka mo teng ga rona ka ntlha ya boleng teng jwa gagwe, gonne re golopa mo leineng la gagwe le ka ntlha ya kgalalelo ya gagwe. Amen.
Over in the last book, the 28th chapter of St. Matthew's Gospel, and the 7th verse, I wish to read for a text as we go into this service.
Kako bukeng ya bofelo, kgaolo ya bo 28 ya evangeli ya ga moitshepi Matthew, mme temana ya bo 7 ke eletsa go balela temana jaaka re tsena mo tirelong ena.
And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall you see him. Lo, I have told you.
Me tsamayang ka bonako, me lo boleleleng barutwa gore o tsogile mo baswing, me bonang, o le etelela pele go ya kwa Galilea, lo tla mmona gone, bonang ke lo boleletse.
There has been many great commissions given to man. And the peoples of this earth. But never was there such an important commission given as this one. Go tell his disciples that he is risen from the dead. That's a great commission.
Go nnile le dithomo tse dikgolo di le dintsi tse di neilweng motho le batho ba lefatshe lena, fela ga go ise go nne le thomo e e kalo e e botlhokwa e e neilweng jaaka ena, yang le boleleleng barutwa ba gagwe gore o tsogile mo baswing, mo ke thomo e kgolo.
And the only way this could be given was because there had to be a great conquering first.
Me tsela e le nosi e sena se ka newang ka yone ne e le ka gore go ne go tshwanetse go nna le go fenya mo gogolo pele.
There has been man in our days and in the days gone by, in the great history of this world,
in its great broad fields of battle. There has been many great conquerors. Many great things has been done for the human race.
Go nnile le banna mo metlheng ya rona le mo metlheng e e fetileng le mo ditsong tse dikgolo tsa lefatshe lena mo matlhabanelong a lone a magolo a a bophara. Go nnile le bafenyi ba bagolo ba le bantsi le dilo tse dintsi tse dikgolo tse di ileng tsa direla sikalo motho.
For instance, I am thinking as I come down this morning, waking up early and did not have chance to study very much because I didn't know just what part last night we would have today between the pastor and I in the services.
Sekai ke akantse jaka ke ne ke fologa mosong ono ke kubuga me ga ke anna le sebaka go ithuta mo go ntse thata ka gore ke ne ke sa itse fela gore ke karelo e feng bosigo jo bo fitileng e re tla nnang le yone gompieno magareng ga moruti le nna mo ditirelong.
But on my road down, I happened to think what this morning would be the best that I know to say to his people to take a message. I thought of this. Go tell his disciples.
Fela motseleng ya meko ne ga diragala ke akanye ke eng se mosong ono se tla nnang botokwa go gaisa se ke itseng go se bua ko bathong ba gagwe go dira molaetsa ke ne ke akanya ka sena. Yang le boleleng barutwa ba gagwe.
His disciples is his followers. A disciple is one who follows. And I thought of this subject of the great and mighty conqueror.
Janong barutwa ba gagwe ke balatedi ba gagwe. Morutwa ke ene yo o latelang. Mme ke ne ka akanya ka serutwa sena sa mofenyu yo mogolo le yo o maatla.
And thinking of how many great conquerors we have had in this world and what great things they have done to further and better the human way of living.
Me go akanyeng gore ke bafenyi ba bagolo ba le kae ba re nnileng le bone mo lefatsheng lena le dilo tse dikgolo tse e leng gore ba di dirile go tsweletsa le go tokafatsa tsela ya setho ya go tshela.
I was thinking of the great Napoleon back in his days, how he was not exactly a Frenchman, but he had something in his mind.
Ke ne ke akantse ka ga Napoleon yo mogolo, ko morago mo motlheng wa gagwe ka foo a neng tota a se motho wa mofora, fela o ne a na le sengwe mo monaganong wa gagwe.
First he despised France. He did not like it. He come from the Isles.
Santa o ne a nyatsa fura, o ne a sa morate, o ne a tswa go di tlhakatlhakeng.
But he had an idea in his mind that someday that he would conquer. And the reason that he had these in his mind, he had to have something to work on.
Fela o ne a na le mogopolo mo monaganong wa gagwe. Gore letsatsi lengwe o tla fenya, mme lebaka le a neng a na le tsena mo monaganong wa gagwe, o ne a tshwanetse a bo a na le sengwe go bereka mo go sone.
To every man, before you can do a job, you have to have some a motive, some alternative, something that you're working on for a working purpose, something to work by.
Go motho mongwe le mongwe pele ga o ka dira tiro o tshwanetse o bo o na le maikemisetso le refusi lengwe sengwe se o berekang mo go sone ka ntlha ya boitekanelo jo bo berekang sengwe go bereka ka sone.
And as we all know, but taking the history of Hitler, or not of Hitler, but of Napoleon, that he went by the moon and by the changing of the stars. He worked that way. And expecting, because at one time he did so, and he won a victory.
Me jaka rona rotle ri itse ka go tsa ditso tsa ga Hitlera kgotsa e seng tsa ga Hitlera fela tsa ga Napoleon gore o ne a tsamaya ka ngwedi le ka phetogo ya dinaledi o ne a bereka ka tsela eo ebile a solofetse ka gore nako nngwe o ne a dira jalo a bo a bona phenyo.
And he come over into France. And he became a great warrior. He put many men to death because that they wouldn't agree with him. And he cleaned his entire country of anything that was against him.
Me une ata kholo kofura, me une anna mothabani yo mkholo. O ne a bolaile banna ba le bantsi ka gore ba ne ba sa tle go dumalana naye mme o ne a phepafatsa lefatshe lotlhe la gagwe ga sengwe le sengwe se se neng se le kgatlhanong naye.
He just absolutely wiped it out because he had to have it that way. If he didn't have it that way, there would be something against him all the time. And his great plan that he had in his mind.
Ene fela o ne gotlhelele a se nyeletsa ka gore o ne a tshwanetse go nna le gone go le ka tsela eo fa a ne a sena le gone ka tsela eo go ne go tla nna le sengwe kgatlhanong le ene nako yotlhe le leano la gagwe le legolo le a neng a na le lone mo monaganong wa gagwe.
His own life would be at stake, so he had to have his entire kingdom just as perfect as he could get it.
Botshelo jo e leng jwa gagwe ne bo tla bo bo le mo diphatseng jalo o ne a tshwanetse go nna le bogosi jotlhe jwa gagwe fela bo itekanetse jaaka a ne a kgona go bo dira.
I'm thinking now that you're following me in this, of the great conqueror that I'm thinking. Everything in his kingdom must be for him. It must be heart, soul, and body for him.
Ke akantse janong gore lona le anthaloganya mo go sena ka mofenyi yo mogolo yo ke mo akanyang. Sengwe le sengwe mo bogosing jwa gagwe se tshwanetse se nne sa gagwe. Se tshwanetse se nne pelo, mowa wa botho le mmele sa gagwe.
There can be nothing against him. Anything that was against him, he'd have to dismiss it. He must have absolutely everything for him.
Ga go kake ga nna le sepe kgatlhanong le ene. Sengwe le sengwe se se neng se le kgatlhanong le ene o ne a tla tshwanela go se tlosa. O tshwanetse a nne gotlhelele le sengwe e le sa gagwe.
And when Napoleon, he took up arms, cannons, guns, muskets, swords, and he went forth with this one thought that he would conquer the world. And he practically did that. At the age of 33.
Mifa Napoleon o ne a tsaya dibetsa dikanono ditlobolo bo kgobelang ditshaka mme o ne a tswela pele ka kakanyo engwe fela ena gore o tla fenya lefatshe mme o ne a dira seo ka mokgwa o berekegang fa dingwageng tsa masome a mararo le boraro.
When he was a young man, he was a prohibitionist, and his great fame made him so self-styled, and it got upon his nerves until he died at the age of 33, an alcoholic. His popularity he could not stand.
Fa ane ale lekau, o ne ale mmueledi yo tshegetsang gore go dira dilo tse dingwe go se letlelelo ke molao. Metumo ya gagwe e kgolo e ne ya mo dira a nne moipoledi. Mme go ne ga motapea go fitlhela a swa fa dingwageng tsa masome a mararo le boraro a le letagwa. Go itsege ga gagwe o ne a sa kgone go go itshokela.
And I think of a man who at the age of 33 conquered the world and died an alcoholic because of his fame and lost the very principle that he was fighting for.
Mme ke akanya ka ga monna yo fa go ona fa dingwageng tsa masome a mararo le boraro ne a fenya lefatshe mme a swa e le letagwa ka ntlha ya tumo ya gagwe mme a latlhegelwa ke yone thaego e a neng a e lwela.
He was the devil's instrument and trying to fight the world down, and he failed at 33.
O ne a le mo huta wa setshwantsho kgotsa e seng setshwantsho ke tla re fela o ne a le sedirisiwa sa ga diabolo mme a leka go lwantsha lefatshe a le dige mme o ne a palelwa fa masomeng a mararo le boraro.
But oh, this great mighty warrior that I'm speaking of at the age of 33 conquered everything that was in earth and in hell, at the age of 33. A great and mighty conqueror.
Fela au mutabani yo mogolo yona yo mata yo ke buang ka ene fa dingwageng tsa masome a mararo le boraro o ne a fenya sengwe le sengwe se se neng se le mo lefatseng le ko kodi heleng fa dingwageng tsa masome a mararo le boraro mofenyi yo mogolo le yo mata.
I'm thinking of the great battles that's been fought on the field. We know to finish up with Napoleon that he come to his end at Waterloo.
Ke akantse ka ga dithabano tse dikholo tse dintsing di luwa mo babaleng. Ra itse go fetsa ka Napoleon gore o ne a tla ko bokhutlong jwa gagwe ko Waterloo.
It was my privilege not long ago to view over the imitations made of the ruins of his chariots and of the horsemen and of the man of how they laid on the battlefield.
Ine ili tiamelo yami. Isim bogologolo go lebelela ka mo ditshwantshong tse di dirilweng ka masalela a karaki ya gagwe le la bapagami ba dipitse le a monnayo ga ka foo ba neng ba nna mo botlhabanelong.
And the chariots piled together, the wheels broken right and out into the plains of where this great display is made.
Mme dikaraki di kokoantswe ga mmogo maotwana a a robegileng go le jalo le kontle mo dipuong tsa ko tshupegetso e kgolo ena e dirileng teng.
And what a contrast it is to notice that man at 33 and the disgrace that is laying there in him, the memorial of his great battle and conquering, and then to go to Jerusalem and look at an empty tomb as a memorial of the great and mighty conqueror.
Mi a tshwanologo e leng yone go lemoga monna yo fa masumeng a mararo le mathabisa dithong a antseng fo mo segopotsong sa tlhabano ya gago e kgolo le go fenya mme fo go ya ko Jerusalema mme re lebelele mo lebitleng le le senang sepe jaaka segopotso sa mofenyi yo mogolo le yo o maatla.
Somehow another, there's something in conquering. If we have something that we're fighting for, if there is a disease in our body, and we're fighting between death and life, what a victory it is when we see it's conquered.
Ka tsela nngwe e se go na le sengwe mo go fenyeng. Fa e le gore go na le sengwe se re se lwelang, fa e le gore go na le bolwetse mo mmeleng wa rona, mme re lwa magareng ga loso le botshelo, a phenyo e e leng yone fa re go bona go fentswe.
If we are fighting over some great habit, or some great something that's besetting us, when finally the great flags wave and we have conquered it, what a feeling it gives us inside us. For we can then be a conqueror.
Fa ile gore re lwantsha mo kwa mongwe o mogolo, khotsa selo sengwe se segolo se se re raretsang, fa khabagare di fulaga tse dikholo di fuka mme re go fentse a maikutlo a go a re neelang mo teng ga rona, go nne re a khona kana go e go nna mo fenyi.
I'm thinking of the last war and how that when Hitler had taken Warsaw, and the Germans thought that that was one of the greatest victories that could be.
Janong ke akantse ka ga ntwa ya bofelo le ka fao e leng gore fa Hitlera a ne a tsaya Warsaw, mme ma Germany ba ne ba akanya gore moo e ne e le nngwe ya diphenyo tse dikgolo go feta tse di kileng tsa nna teng.
Because of their great chief captain Adolf Hitler had at once sunk everything in Warsaw, tore down the bridges, and the great bridge fell. The papers packed great pictures of the falling of the bridge.
Gobane gore moeteledipele mogolo wa bone yo mogolo Adolfo Hitlera ne a kile a nwetsa sengwe le sengwe ko woso a thubaganya marogo mme borogo jo bogolo bo ne jawa dipampiri di ne tsa kwala ka ga ditshwantsho tse dikgolo tsa go wa ga borogo.
The Germans marched through the street and they beat drums and they blowed whistles, and the thousands of airplanes passed by him as he won his first great victory.
Ma Germany ane a khwanta go ralala mmila, me ba ne ba itaya meropa ebile ba ne ba letsa diphala. Me difufane di le dikete di ne tsa feta fa go ene jaaka a ne a bona phenyo ya gagwe ya ntlha e kgolo.
Setting out like an Alexander the Great or Napoleon to conquer the world. But where did he wind up? In disgrace. Certainly he did.
A nnetse kontle jaaka Alexandere yo mogolo kgotsa Napoleon go fenya lefatshe fela o ne a felelela ko kae mo matlhabisa ditlhong ka tlhomamo o ne a dira.
I can remember when they built the great Burma Pass. There must be, if they crossed over the mountain, some of the boys are sitting here this morning perhaps that crossed over this great pass. What a task it was. How much real work it taken. And what a real job they did.
Ke khona go gakologela fa ba ne ba aga phata ya Burma e kgolo. Go tshwanetse go nne fa ile gore ba ne ba khabaganya mo godimo ga thaba. Bangwe ba ba simane ba ntse fano mosong ono ko teng ba ba neng ba khabaganya mo godimo ga phata ena e kgolo. A tiro e e neng e le yone ke tiro tota e le ntsi ga kae e go e tsereng ebile a tiro tota e ba e dirileng.
And how much money it cost to build that Burma Pass. The millions of dollars. The boys that lost their lives in doing so.
Meke madi ale manzi khakai a go alupileng go aga phata ena ya Burma didikadike tsa di dollar ba simane ba ba neng ba latlhegelwa ke matshelo a bone mo go direng jalo.
But finally, and after a while, when the last mile of the way had been gone, and when the pass was completed, that how the victorious shouts went up from the people. They had a pass that they could cross the mountains with to win the victory.
Fela kaba khare le morago ga sebaka fa mmaile wa bofelo wa tsela o ne o ile le fa phata e ne e feditswe gore ka foo mašalaba a phenyo a neng a tswa mo bathong ba ne ba na le phata e ba neng ba kgona go kgabaganya dithaba ka yone go bona phenyo.
I'm thinking of another pass that one day it cost the life of our blessed Lord. It was not only a road on the earth, but it was a highway called the Highway of Holiness.
Ke akantse ka ga phata engwe e letsatsi lengwe e neng ya lopa botshelo jwa morena wa rona yo o sego fetseng. E ne e se tsela fela mo lefatsheng, fela e ne e le tsela kgolo e e bitswang tsela kgolo ya boitshepo.
Where the unclean shall not pass through, but only those who are branded. Only those who are on the side that he is on shall pass this highway.
Kwa baba itsekologileng ba sateng go feta ka one fa ise ba ofela ba ba tshwailweng fela ba o ba leng ka fa le thakoreng le a le mogolone ba tla feta tsela kgolo ena.
Great victories has been won. Many of us today can remember well of the First World War. I remember when I was just a little boy, I could hear the whistles blowing, and even the farmers in the field stopped their horses and waved their hats.
Dipenyo tse dikgolo di ile tsa bonwa ba le bantsi ba rona gompieno re kgona go gakologela ka ga ntwa ya ntlha ya lefatshe. Ke gakologela fa ke ne ke le mosimanyana fela ke kgona go utlwa diphala di lela ebile le e leng balemi ko tshimo ba ne ba emisa dipitse tsa bona mme ba e ba ebisa dihutse tsa bona ba ne ba thela loshalaba.
They screamed, they hollered. What had happened? The war was over. Victory was won. The great economy that we were fighting for, finally we had won the victory.
Ba ne ba hweletsa ke eng se se neng se diragetse ntwa e ne e fedile phenyo e ne e bonwe itshulelo e kholo e re neng re e lwela khabagare re ne ra bona phenyo.
I'm thinking of this last world's war. I live just across the street, and when the whistles begin to blow, people run into the yards, women with their aprons on, taking them off and swinging them in the air.
Ke akantse ka gantwa ena ya bofelo ya lefatshe. Ke ne ke na fela go khabaganya mmila, mme e rile diphala di simolola go lela. Batho ba sianela mo dipatlelong, basadi ba apere dikhiba tsa bone, ba di apola, mme ba di akgaga mo phefong.
Bullets flew through the trees, whistles blowed, cars raced through the streets, people fell on their knees and raised up their hands. They screamed, they cried, ha, because the war was over.
Marumo ane afofa go ralala ditlhare, diphala di ne tsa lela, dikoloi di ne tsa taboga go ralala mmila. Batho ba ne ba wa ka mangolo a bone, mme ba tsholetsa diatla tsa bone. Ba ne ba thela loshalaba, ba ne ba lela gobaneng ka gore ntwa e ne e fedile.
And the blessed ones, the dear boys that was across the sea, would soon be sailing home again to them. What a victory! What a time! And it's a thrill to any heart. What a jubilee!
Me ba sego fadiwa ba simane ba barategang ba baneng ba le kom secha khalo watle ba tla bo mo gautshwaneng ba tsamaya ka dikepe go ya gae gape go go bone a phenyo a nako le khakatsego go pelong nngwe le nngwe a tuduetso.
That night everybody was in such a humor, you could have walked into the restaurant and eaten, walked out, not paid for it, it would have been all right. You could have used the next man's car, it would have been all right.
Busugu jo mungwe le mungwe o ne a le maikutlong gakalo a boitumelo. O ka bo o khonne go tsena ka mo kefing miwa ja, o bo o tswala ko ntle mme o sa duela. Go ne go tla bo go siame. O ka bo o khonne go dirisa koloi ya monna yo mungwe, go ne go tla bo go siame.
You could have asked what you wanted to, you would have probably got it. Because why? The victory was won.
Amen.
The boys were coming home. It was all over.
O kabo o khonne go kopa se o neng o se batla, mme wena ko teng o ne o tla se bona. Ka gore go baneng phenyo e ne e bonwe, basimane ba ne ba tla gae, go ne go fedile gotlhe.
I'm thinking, my brother, it's too bad that those kind of feelings can't stay all the time. But to the Christian this morning, the victory is won.
Amen.
The joy bells are ringing. The war's over between God and man. The victory's been won.
Me ke a akanya mo kaolunge wa me go maswe thata gore maikutlo a mohuta o ga a khone go nna kana go yotlhe fela mo mo kreseteng song ono phenyo e bonwe ditloloko tsa bipilo tse di a lela ntwa e fedile magareng ga modimo le motho phenyo ile ya bonwa.
Before any victory can be won, there must be great prices paid. Oh, what prices! And sometimes they are very deep, and they make great scars, tearing down. But in order to have the mountain, we've got to have the valley.
Pele ga phenyo ipe e ka bonwa, go tshwanetse go nne le ditlhwatlhwa tse dikgolo tse di duelwang. Ao a ditlhwatlhwa. Mme nako tse dingwe tsone di ko teng thata, ebile di dira dipadi tse di tona go kgagolaka. Fela gore re tle re nne le thaba, re tshwanetse re nne le mokgatsha.
Before we can have the sunshine, we've got to get the rain. Before we can have the light, we've got to get the night.
Pele ga re ka nna le phatsimo ya letsatsi, re tshwanetse re nne le pula. pele ga re ka nna le lesedi re tshwanetse re nne le bosigo.
Before we can have right, they had to have wrong, or you'd have never known what wrong was.
Pele ga re ka nna le tshiamo, ba ne ba tshwanela ba nne le phoso, kgotsa o ne o sa tle go itse se phoso e neng e le sone.
But in order to conquer and to win the greatest battle that was ever won, one step out of glory many years ago, and he did not take upon himself the form of an angel.
Fela gore o kgone go thopa le go fenya thabano e kgolo e e fentsweng gotlhe, mongwe o ne a fologa go tswa kgalalelong dingwaga tse dintsi tse di fetileng, mme ene ga a aka a itseela setshwano sa moenkgele.
He did not come as some great person, but he was going to prove that it don't take muskets and bullets and atomic bombs to win a war.
Ene ga a aka a tla e le motho mongwe yo mogolo, fela o ne a ile go rurifatsa gore ga go tlhoke bo kgobelang le marumo le dibomo tsa atomic go fenya ntwa.
He clothed himself in humility like a little baby and was born in a manger. There was not even a place for his birth when he came. I want you to look at the different material of warfare, what he used.
O ne a ikapesa ka boingotlo jaaka leseanyana, mme o ne a tsalelwa mo bojelong. Go ne go se le e leng lefelo la botsalo jwa gagwe fa a ne a tla. Ke batla lo lebeleleng didirisiwa tse di farologaneng tsa ntwa se a se dirisitseng.
Now Adam's race was all in bondage. There they were without hope, without God, without chance, without mercy, without anything that could help them.
Janun lisiko la ga Adamo le ne lotlhe le le bokgobeng fo ba ne ba le gone ba sena tsholofelo, ba sena modimo, ba sena sebaka, ba sena boutlwelo botlhoko, ba sena sepe se neng se ka ba thusa.
The great enemies of the lower regions of the lost had them shut up in darkness.
Baba ba bagolo ba dikgaolo tse di kotlase tsa ba ba timetseng di ne di ntse di tswaletswe mo lefifing.
There was not a way out. There was no one could help. Nothing could be done. It looked like a total, complete loss.
Go ne go sena tsela ya go falola, go ne go sena ope yo ka thusang, go se sepe se neng se ka dirwa, go ne go lebega jaaka tatlhegelo e e feleletseng gotlhelele.
But our hero, who came down from the portals of glory, condescending down, for there was no man on earth could do the job. They were all, as worldly speaking, in the same boat.
Fela mogaka wa rona yo fulugileng kwa dikgorong tsa kgalalelo a ikokobeletsa kotlase, gonne go ne go sena monna mo lefatsheng yo neng a ka dira tiro. Ba ne botlhe jaaka go bua ga lefatshe ba le mo sekepeng se se tshwanang.
We were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And none of us could help each other. We stood helpless, defeated, chaos on every hand. All ununited.
Rona re ne rotlhe re tswaletsweng mo boleong, re bopetswe mo boikepong. Ra tla mo lefatsheng re bua maaka, mme ga go ope wa rona yo neng a ka thusa yo mongwe. Re ne ra ema re sena tsholofelo, re fentswe tobekano mo ntlheng nngwe le nngwe rotlhe re sa kopana.
We could not keep laws and ceremonies, finding their weaknesses and so forth. We could not do it. And it seemed like the whole human race was laid waste.
Re ne re sa kgone go tshegetsa melao le mediro, ka re fitlhela makoa a tsone le jalo jalo re ne re sa kgone go go dira mme go ne go lebega e ke teisi ka lo motho lotlhe lo ne le ntse lo koafaditswe.
And then he came. He came down because he was in the beginning. The Bible said he was the Word. He was the Logos that went out of God. And the Logos in the beginning was the Word. And he became the Word.
Me atloga atla. O ne a fologa ka gore o ne a le ko tshimologong. Bible e rile o ne a le lefoko. O ne a le logosi yo neng a tswa mo modimong. Me logosi ko tshimologong o ne a le lefoko. Me ena o ne a nna lefoko.
Then when he ascended up on that glorious day of Easter, he became not only the Word, but he became the high priest of his own Word.
Fo irile a tatlogela kwa godimo mo letsatsing le le galalelang leo la Paseka. O ne a seka a nna lefoko fela. Fela o ne a nna moperesiti yo mogolo wa lefoko le e leng la gagwe.
Oh, what a glorious thing, Brother Neville.
Amen.
To think he's not only the Word, but he's the high priest of Amen. His own Word.
Amen.
Awu aselo se se galalelang mo kaolungwe Neville akanyang fela ena ga a le foko fela fela ene ke mo peresiti yo mogolo wa le foko le eleng la gagwe.
How could we doubt it? How could we walk to him and not believe that we receive what we ask for? For he is the Word and the intercessor of the Word.
Re ka ba ra go belaela jang re ka tsamaela jang go ena me re se dumele gore re amogela se re se kopang gonne ene ke lefoko le motsereganyi wa lefoko.
The Logos became Word and the Word made flesh and the same flesh that was the Word received up into glory and now is the high priest making intercession by himself to his Word.
Logosi o ne a nna lefoko mme lefoko le dirile nama mme nama e tshwanang e e neng e le lefoko ya amogela godimo ko kgalalelong mme jaanong ene ke moperesiti yo mogolo a dira tsereganyo ka bo ene ko lefokong la gagwe.
That's what it takes. That's the material that the church has got. What a weapon! There's never been one like it. He was the Word.
Seo ke se se tlhokegang mo ke se dirisiwa se kereke e nang naso a sebetsa ga go ise go nne le sengwe se se jaaka sone o ne a le lefoko.
And when he came, he was born in a manger. He came to use the weapon of L-O-V-E, love, to conquer the world not with army bullets, not with machine guns and tanks.
Me fa ne atla o ne a tsalelwa mo bojelong o ne atla go dirisa sebetsa sa LORATO lorato go thopa lefatshe e seng ka marumo a sesole e seng ka ditlhobolo tsa kgotlha more o itirise le ditanka.
But he come in a different manner. He come in the form of love. He was God's love.
Fela o ne a tla ka mokgwa o farologaneng o ne a tla mo setshwanong sa lorato o ne a le lorato lwa modimo.
One time as a little boy I used to think that Christ loved me and God hated me because that Christ died for me but God had something against me. But I come to find out that Christ is the very heart of God.
Amen.
Nako nngwe ke le mosimanyana ke ne ke tlwaetse go akanya gore Kresete o ne a nthata mme Modimo o ne a nkila ka gonne Kresete o ne a ntshwetse fela Modimo o ne a na le sengwe kgatlhanong le nna fela ke ne ka tla ka fitlhela gore Kresete ke jone tota bogare jwa Modimo.
God so loved the world that he gave his only begotten son. That whosoever believeth on him should not perish, but would have eternal life.
Modimo o ratile lefatshe mo go kalo gore o ne a ntsha morwa wa gagwe yo o tsetsweng a le esi gore le fa e le mang yo o dumelang mo go ene a seka a nyelela fela a tle a nne le botshelo jo bo sa khutling.
Now he come first to conquer, and the thing that the devil had put in the world was hatred, and he come to conquer hatred.
Janong o tlile lantlha go thopa mme selo se diabolo a se tsentseng mo lefatsheng e ne e le letlhogo mme o ne a tsile go fenya letlhogo.
When we win our battles and so forth in the world's battles, it's always leaves continually a hatred, because battles of that sort is of the enemy.
Fa re fenya ditlhabano tsa rona le jalo jalo mo ditlhabanong tsa lefatshe go tlhola go tlogela ka malatsi otlhe letlhogo ka gore ditlhabano tsa mohuta o ke tsa maba.
But Christ come with love to conquer hatred, to love those who were unlovable. He come with a different weapon.
Fela Keresete o ne a tla ka lorato go fenya letlhogo go rata bao ba ba neng ba sa ratege ene o ne a tla ka sebetsa se se farologaneng.
And he humbled himself, made a little lower than the angels, to suffer death and to give an example. And when he was here on earth, he walked among men.
Mme o ne a ikokobetsa a dirwa go le gonnye gannye kwa tlase ga baengele go boga loso le go naya sekai mme e rile a lefano mo lefatsheng o ne a tsamaya mo gare ga batho.
He proved his weapons of warfare when he healed the sick, when he took five little biscuits and two pieces of fishes and fed 5,000 people. He proved that he had the power over every atomic that there was.
Amen.
O ne a rurifatsa dibetsa tsa gagwe tsa ntwa fa a ne a fodisa balwetse fa a ne a tsaya dipapetlana tsa senkgwe di le tlhano le ditoki tse pedi tsa ditlhapi mme a jesa batho ba le dikete tse tlhano. O ne a rurifatsa gore o ne a na le thata godimo ga atomiki nngwe le nngwe e neng e le teng.
Not only did he grow fish, but he grew cooked fish.
Amen.
Not only did he grow wheat in those biscuits, but he grew cooked wheat in those biscuits.
Ga a ka fela a simolodisa tlhapi, fela o ne a simolodisa tlhapi e e buduleng. Ga a ka fela a simolodisa korong mo dipapetlaneng tseo tsa senkgwe, fela o ne a simolodisa korong e e budileng mo dipapetlaneng tseo tsa senkgwe.
It showed that he was that great and mighty conqueror.
Amen.
Not only did he get the water from the well, but he made that water wine from the well.
Go ne go supa gore o ne a le mofenyi yo mogolo le yo o matla yo. Ga a ka fela a tsaya metsi mo sedibeng, fela o ne a dira metsi ao moweini go tswa mo sedibeng.
He proved he had power to conquer, and he loved, and his weapon was love.
O ne a rurifatsa gore o ne a na le thata go fenya, mme o ne a rata, mme sebetsa sa gagwe e ne e le lorato.
Now notice, then when he did that, when he stood one day by the side of Lazarus' grave, and there was a man dead and buried for 4 days. Even the ones that was by said, even now he stinketh. His nose had fell in. The skin worms has crawled through him.
Janung lemkhang kana go eo irile a dira seo fa ane a emele tsatsi lengwe fa thoko ga libitla la ga la saro me gone gona le monna a sule ibile a fitlile malatsi a le mane le bone ba ba neng ba le gaufi ne ba re le janong o ankha nko ya gagwe e ne e wetse mo teng diboko tsa letlalo di ne di gogobetse ka yone.
And Jesus stood there as the mighty conqueror when he said to Martha and Mary, when he stood there, did not I say unto you, if thou can only believe, you would see the glory of God?
Me, Jesu, une a ema fo ili mufenyi yo mata. Fa ane a raya mareta li maria are. Fa ane a emi fo, a haki alu bulelela. Fa lo na lo kadumela, fela, lo ta bona kalalelo yamudimu.
He had just got through saying when they said, our brother's dead and so forth. He said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Une a feta go bua are fa ba ne ba re mogolo a rona o sule le jalo jalo une are ke nna tsogo le botshelo ene yo o dumela mo go nna le fa ane a sule le fa go ntse jalo ga a kitla a swa me le fa ile mang yo o tshelang me a dumela mo go nna ga a kitla a swa.
Have I not just told you that that eternal blessed power lays within me? He never only made a statement. He was able to carry out everything that he said. For he was the mighty conqueror.
Aha, ke fetse go le bolela gore thata eo ya bo sa kutling e so go fetseng ntse mo go nna ene ga a ka fela a bua polelo o ne a khona go diragatsa sengwe le sengwe se a se buileng gonne o ne a le mofenyi yo ma.
Dwelling in him, holding back, veiled with human flesh as a man, but inside of there dwelt none other but Almighty God, the great and mighty one.
Se se achile mogo ene, se kaneleti komo rago, asirile kanama ya motu, jaka motu, fela moten kafo, kone ho achile isen ope, fa isen mutimu mutati ote, yomukulu liyo umada.
He could recreate, he could create new things, he could speak and what he asked for would be given at that second. But he humbled himself. He kept low.
Une a kona go busetsa sengwe mo manong. Une a kona go tlhola dilo tse dintsha. Une a kona go bua. Me se a se kupileng se ne se tla newa fa motsotswaneng o. Fela une a ikokobetsa.
He wanted to give an example. He wanted to be the right kind of a conqueror. And he was. Now, he proved himself to be.
Une abata go fasekai. Une abata go nna mohuta o siameng wa mofenyi. Me une ale ene. Janong. Une a iturifatsa go nna ene.
As I've often said in my meetings, may it bear witness this morning. In this group of people on this beautiful Easter morning.
Jaka khantsi ke buile mo dikopanong tsa me. Gongwe go tla ntsha busupi mosong one mo setlhopong sena sa batho mo mosong o montle ona wa paseka.
A lady belonging to a certain church that doesn't believe in accepting the blood of the Lord Jesus. Without the shedding of blood, there's no remission of sin.
Muhumagadi ale leloko la kereke nngwe e e sa dumeleng mo go amogeleng madi a morena Jesu kontleng ga go tshololwa ga madi ga gona boitshwarelo jwa bolewu.
She told me that the man was just a prophet, a wonderful man, and I get made him deity. I said he was deity. He was God.
O ne a mpolelela gore monna yo o ne fela a le moporofiti. Munna yo o bontle jo bogolo me nna ke ne ke modira modimo ke ne ka re o ne a le modimo o ne a le modimo.
She said, you try to make him too great. I said, there is no words can express his greatness. Human tongue has never found the expression.
O ne a re wena o leka go modira mogolo thata ke ne ka re ga gona mafoko a a kgonang go tlhalosa bogolo jwa gagwe.
Speaking with a man the other day, a diplomat from Washington, D.C., and he said at a little testimony at a breakfast where we were associated together, He said, Brother Branham, I've been a Lutheran all my life.
Ke bua le monna maloba moemedi wa lefatshe go tswa ko Washington DC mi une ari ko bopaking jo bonnye ko sefitlhong kwa re neng re dirisanya ga mmogo gone o ne a re mokalungwe Branham ke ntse ke le molutere botshelo jotlhe jwa me.
But he said the other day while panning an old fashioned revival, that I knelt down at an altar and wanted to get an experience with God.
Fela une ari maloba fa ki ne ki tseneletse tsoloso ya segologolo ne ari ki ne ka kubama fa aletareng me ki ne ka batla go nna le maitemogolo le modimo.
He said, while I was there on my knees, now this is a Washington diplomat that even served under President Coolidge. And when he looked up, he said, I saw a vision of Jesus.
Une ari me yare kili for mo mangoleng ame janung. Yona kim emedi wa lefatshe wa Washington yo ibile a diretseng ka fa tlase ga Tautuna College. Me irile a leba kwa godimo urile ke ne ka bona pono ya ga Jesu.
He said, I am able to speak 9 different languages fluently. He said, but I couldn't find one word to say of all those 9 languages.
One are na ke kona go bua dipuo tse di robang bongwe tse di farologaneng ka botswerere. One are fela ke ne ka se kgone go bona lefoko le le lengwe go le bua mo dipuong tsotlhe tseo tse di ferang bongwe.
He said, so I just raised up my hand and he gave me a new one to talk with. He said, I've just seen the glory of his face.
Amen.
Une are jalo ke ne fela ka tsholetsa seatla sa me. Me une anela encha go bua ka yone. Une are ke fetsa go bona khalalelo ya sefatlego sa gagwe.
This lady says to me, she said, Brother Branham, Jesus was not nothing but a man, just a prophet. I said, he was God, my sister. She said, you make him deity, but he's not.
Muhumadi yona untaya are, une are mokalungwe Branham, Jesu une ase sepe fa isi motu muporofiti fela. Kinekare, une ale mudimu kaitzadi ake. Une are wena umudira mudimu, fela une ase jalo.
So she said, on the road down to the grave of Lazarus, the Bible said he wept, sure. He was a very heart of God.
Jalo une are motseleng a fologa ko bidikololong ntse libitla la ga Lasaro Bible ine yare une a lela go thumame ene une a le jone bogare jwa modimo.
He suffered like we suffer. He was flesh like we are flesh. He bore in his body the same desires and things that we do. Yet to become a perfect sacrifice, he had to do that. He did.
Une a boga jaka re boga. Une a le nama jaka re le nama. Une a tshotse mo mmeleng wa gagwe dikeletso le dilo tse di tshwanang tse re di dirang. Le fa go ntse jalo go nna setlhabelo se se itekanetseng, une a tshwanetse go dira seo. Une a dira.
But I said, she said he wept going down to the grave of Lazarus. I said, but old lady, that's right. He was a man when he was weeping, but when he stood there by the side of that grave where the silent dead laid, where a rotten body laid covered up with a napkin.
Fela ke ne kare, une are, une a lela, a fologela kwa lebitleng la ga Lasaro, ke ne kare fela ao mohumagadi, mo go jalo. Une a le motho fa ane a lela fela irile a eme fo fa thoko ga libitla leo kwa yo o didimetseng yo o suleng aneng a le gone kwa mmele o o bodileng o neng o ntse gone o apesitswe ka letsela.
When he said, take away the stone, he pulled his little frame together and said, Lazarus, come forth. And a man that had been dead 4 days stood on his feet.
Fa ane are tosang lentswe o ne a gwaga mmelenyana wa gagwe o monnye ga mmogo me are Lasaro tswaya me monna yo neng antse a sule malatsi a le mane o ne a ema ka dinao tsa gagwe.
What was it? Corruption knew its maker. The soul knew its master. And that great and mighty conqueror proved there that he has the power of death and hell in the grave.
Ine ili ing se boru sine se iti mudiri wa sone. Mo wa wa butu uiti mungwa one. Memu fenyu yo yo mkholo le yo ummata one arurifata fokoro. Una le tata ya loso makhodimo le di hele le di bita.
Sure it thrills art. You talking about beating dish pans and blowing horns? The world ought to be in a jubilee this morning like it never has been. The screams and shouts of his people, because this is the memorial day that when he conquered the last enemy and set we captives free.
Go tumame go kgakatsa pelo ya rona o bua ka ga go ita dipane tsa dikotlele le go letsa ditorompeta le fatse le tshwanetse le ka bo le le mo tuduetseng mosong ono. Jaka li isi li nne kateng, mi kosi li mashalaba abatu baka kwaya kakure lena kele tati la se kupoto lele le aneng afenya maba wabufelo mi akulola runa batuarwa.
Yes, he was a man, that's right. He proved to be a man and he proved to be God. One night when the great raging sea who's called thousands of lives, maybe some of you mothers here this morning, your boys died on the raging sea out yonder.
E une ale moto kunti jalo une arurufata khobo ale moto ibile une arurufata khobo ale mutimu busuku bongwe fa le watla le lekholo le letsara re gang le le gapile matselo ale dikete gongwe bangwe balona bomma fa no musong ono basimane balona basotsi mo le watleng le letsara re gang kholoka kwa.
They may have sunk beneath the waves in this world broad fields of battle. Some of your loved ones lays out there, maybe beneath the sea.
Kumwe banetsi kotlase ga makhubu mo mathabanelong a athameng a lefatshe lena. Bangwe ba ba rategang ba lona ba ntse kontle ko gongwe kotlase ga lewatle.
But one night when he was laying in a little boat, and the waves was a bouncing around on the sea like a bottle stopper.
Fela busigu bongwe fa ane antsi mo mokorong o monnye. Me makubu ane atlolaka go dikologa le watle jaaka sithibo sa le botlele.
He raised and put his foot upon the rail of the boat. He looked up towards heaven and said, "Peace." And to the waves he said, "Be still." And that mighty sea smoothed out till there wasn't a wrinkle on it. Certainly he was.
O ne a emelela me a baya loto la gagwe mo godimo ga dithapo tsa go bofa diseile tsa mokoro. O ne a lebelela kwa godimo ntlheng ya le godimo me a re kagiso me ko makhubung o ne a re sisi balang me le watle le le matla leo le ne la retifala go tsamaya go neng go sena letsutsuba mo go lone ka tlhomamo o ne a le jalo.
It's true that he hungered like a man when he come down off the mountain. And he was hungry, looking over a tree for something to eat. He was a man. But when he took those 5 biscuits and a few fish and fed 5,000, he was more than a man.
Ken nete khuru une a tswara ke tlala jaaka motho. Fa ane a fologa mo thabeng me a tswerwe ke tlala ne a lebelela mo setlhareng go ja sengwe mo go sone. O ne a le motho. Fela irile ane a tsaya dipapetlana tseo tsa sengwe di le 5 le ditlhapi di le mmalwa me a jesa ba le dikete tse 5.
When he died 1900 years ago, day before yesterday, hanging on a cross, screaming for mercy, my God, why hast thou forsaken me? He died like a man.
Fa ane aso a dingwaga di le makgolo a le lesome le bofera bongwe tse di fetileng letsatsi pele ga maabane a akgegile mo mokgorong a gowa ka ntlha ya boukwelo botlhoko modimo wa me o ntlogeletseng o ne a swa jaaka motho.
But 1900 and something years ago this morning he proved what he was.
Fela dingwaga di le makgolo a le lesome le bofera bongwe le sengwe tse di fetileng mosong ono o ne a rurifatsa se a neng a le sone.
He gave the last seal of his Messiahship when he broke the bands of death and hell asunder and raised from the grave triumph. I'm alive forevermore. And because I live, you live also.
Une a naya sekano sa bofelo sa bomesia jwa gagwe fa a ne a kgaola dikgole tsa loso le dihele go kgaogana me a tsoga mo lebitleng a fenya nna ke a tshela ka metlha le metlha me ka gore ke a tshela lo a tshela le lona.
There's a conqueror. You talk about jerking off aprons and waving it. People say we're crazy because we shout and we run and we scream and we holler.
Ke yo mo fenyi. O bue ka go tsubila dikhiba le go di fukisa mo phefong batho ba re re a tsenwa ka gore re thela lo shalaba le go siana e bile re a gweletsa le go kua mokgosi.
They have never felt the victorious vibrations of heaven that the battle is over.
Praise God.
Our great mighty conqueror has won every victory. He stands alone this morning. Untouched.
Bone ga ba isi ba ikutlwele dipapaselo tsa go fenya tsa legodimo gore tlhabano e fedile. Mofenyi wa rona yo mogolo le yo matla o bone phenyo nngwe le nngwe. Ene o ema a le nosi mosong ono a sa dirwa sepe.
When he come to earth, they give him the lowest name they could give him. As a fanatic, they called him Beelzebub, the prince of the devils. He went to the lowest city there is in the earth, Jericho, and the littlest man in the city had to look down to see him.
Irile ata mo lefatseng ba ne ba mo nela leina le le kotla se go feta le neng ba kgona go le mo nela jaaka se kgogotlo. Ba ne ba mmitsa Beelzebule kgosana ya bo diabolo go ntse jalo. O ne a ya ko motseng mogolo o kotla se go feta o leng teng mo lefatseng Jericho. Me monna yo monye go feta mo motseng mogolo o ne a tshwanela go leba ko tlase go mmona.
But when God 1900 years ago raised him up,
amen,
that's what man done to him. But with the weapon of love, he conquered every devil.
Fela irile modimo dingwaga di le makgolo a le lesome le boroba bongwe tse di fetileng a ne a mo tsosa. Seo ke se motho a se mo diretseng fela ka sebetsa sa lorato o ne a fenya diabolo mongwe le mongwe.
And God raised him so high and give him a name above every name there's named in heaven and earth. Every name in heaven bows to the name of Jesus. Every angel, every monarch, everything bows to the name of Jesus.
Me mudimu une a mo thatosetsa ko godimo thata me a monela lina le le ko godimo ga lina lengwe le lengwe le le bitswang ko le godimong le lefatseng lina lengwe le lengwe le khubamela lina la Jesu mo enkhale mongwe le mongwe khosi ngwe lengwe sengwe le sengwe se khubamela lina la Jesu.
Every tongue shall confess him, every knee shall bow to him. And he's descended so high above to even he has to look down to see the heavens.
Man, praise the Lord.
That's the mighty conqueror. That's the one who did it.
Lilimi lingwe lilingwe leta mu ipulela. Lingole lingwe lilingwe leta mu kubamela. Mi ene o thatlogetse kwa godimo thata go tsamaya ebile a tshwanela go leba ko tlase go bona magodimo. Yo ke mofenyu yo mata. Yo ke ene yo o go dirileng.
When he left the earth after last night we had, he had the keys of death and hell hanging on his side. Amen. Fear not. I am he that was dead and is alive again forevermore.
Irile atoga mo lefatseng morago ga bosigo jo bo fetileng re nnile le o ne a na le dilotele tsa loso le dihele di akgagile mo letlhakoreng la gagwe. Amen. Se boifi ke nna ene yo neng a sule me ke a tshela gape ka metlha le metlha.
And as a conjunction, I have the keys of death and hell hanging right here. Talk about a conqueror. And because I conquered, I only made a highway for you to travel.
Me ke le kopanyi. Ke na le di lotele tsa loso le di hele di akagile gone fano. Bua ka ga mofenyi. Me ka gore ke fentse na fela ke lo diretsetse la kgolo go tsamaya mo go yone.
Man was refused from heaven. The highways was closed. There was no highways. But where there was no highways, he come to make one. Oh my.
Motho o ne a gana kwa legodimong. Tsela kgolo e ne ya tswalwa. Go ne go sena tsela kgolo. Fela kwa go neng go sena tsela kgolo o ne a tla go dira nngwe. Ijo.
The first rhyme was demons of doubt. The next was prejudice. The next was selfishness. This earth was covered over with lines of demon power. Then sickness, diseases.
Mula wanta ina ile matimano a pelaelo. O latelang ina ile katululo. O latelang ina ile bopelo tseta. Lefatshe le ne le apesitswe godimo ke mela ya nonofo ya matimone. Ga tloga ga nna bokoa malwetse.
But when he began to ascend up to heaven, last night we had him coming out of hell with the keys of death and hell on his side. This morning we're taking him up. Hallelujah!
Fela irile a simulula go tatlogela godimo ka godimong. Bosigo jo bo fetileng re ne ra mmona a tswa mo diheleng ka dilotlele tsa loso le dihele mo letlhakoreng la gagwe. Mosong ono re mo isa kwa godimo. Alleluia!
When he rose, he was triumph. And as he went up, he broke every devil power that holds over man. He ascended on high and gave gifts to man, the gifts of the Holy Spirit. The mighty conqueror.
Irile a tsoga one ana le penyo. Me jaka ane aya ko hodimo. One a roba nonofo nngwe le nngwe ya ga diabolo e tshwereng motho. O ne a tlhatlogela kwa godimo, mme a neela batho dineo tsa mowa o boitshepo, mofenyi yo o maatla.
He stands alone this morning, and between him and every believer is a blessed old highway of holiness that the righteous shall walk on. There's not a way of escape. There's only one line cut down from glory.
Ene o ema ale nosi musong ono me fa gare ga gagwe le modumedi mongwe le mongwe go tsela kholo ya khale ya boitshepo e so go fetseng e ba siame ba tla tsamaya mo go yone ga khona tsela ya phalolo gona fela le mola o le mongwe o o diretsweng go tswa khalalelong.
He left a bloody footprint as he walked to the corners of the demon powers and made a highway for us all the way through.
Ene o tlogetse dikgato tse di leng madi jaaka a ne a tsamaya go ralala diferona tsa dinonofo tsa matemone, mme a re direla tsela kgolo go ralala tsela yotlhe.
Sets on high this morning as the mighty conqueror. His people are having a jubilee. Tens of thousands of them around the world are shouting a victory.
Ene o dutse ko godimo mosong ono jaaka mofenyi yo maatla. Batho ba gagwe ba na le tuduetso, masome a dikete tsa bone, go dikologa lefatshe, ba goeletsa phenyo.
I have watched this old cold formal church joining. I can imagine someone saying, I'll show you the discard of it.
Ke ne ka lebelela go ipataganya le kereke mo naga kgale mo go tsididi jo bo goeletseng. Ke kgona go gopola mongwe a re ke tla le supegetsa tatlhego ya teng.
Here, as soon as the first war was over, a message is coming down the road here, coming to a Greyhound bus. They said, what's all the noise? What's it all about?
Fano yar fela ntwa yanta isena fela mulaita une wata ufulukela kwanu katila utaga bisi ya Greyhoundu banabari mulimo otekiwa ing kekaha ing hote.
And one of them said, looky here, here's the paper. The war has just ceased. And everybody crying and shouting.
Me mungwe wa bone une are, liba kwano pampiri gi ena, ntwa ifeta hu kuta, Mi mungwe le mungwe alela ibile atela lo shalaba.
But one woman said, oh my, why did it have to end like that? Said if it could just have lasted a few days longer, said John and I have been sitting on Easy Street. Said we have been sitting here.
Fela mungwe une ari I jo. Goring ine tshwanetse go felela jalo ne are fa e ka bo ine ya diega malatsi a le mmalwa galele ne are Johane le nna re ka bo rentse mo mmileng wa boiketlo ne are re ne re tla bo rentse ko.
There was a man standing in the back of the villa. The bus got that woman and almost threw her through the door.
Go ne gona le monna a ntse ko morago mo phaposing ya bese. Ne a tsaya mosadi yo me a batla go mo latlha ka lobati.
And when the police arrested the man, he said the reason I do it. He said that woman had nobody over there she was concerned about. But I've got two boys over there. He said I couldn't hold my emotions.
Me irile mapodisi ba tshwara monna yo o ne a re lebaka le ke go dirileng ka lone. O ne a re mosadi yolega ana o pe ka kwa yo a neng a tshwenyegile ka ena. Fela ke na le basimane ba le ba babedi ka kwa. O ne a re ke ne ke sa kgone go laola maikutlo a me.
Oh brother, I've got a father over yonder. I got loved ones over yonder. It's something to me. When Jesus conquered, I got a wife, I got a baby, I got loved ones.
Amen.
That great mighty conqueror.
Ao mo kaulingwe ke na le reka ko moseja ke na le ba maratagang ko moseja gona ke sengwe mo go nna fa Jesu a ne a fenya ke na le mosadi ke na le lesea ke na le ba maratagang mo fenyi yo mogololo yo matla.
You can call me holy roller, religious fanatic, whatever you want to, but when I think of that great war is settled.
Amen.
The price is paid, the victory's won.
Le kampitsa mo bidikami yo bitsepo khotsa se khogotlo sa bodumedi le fa e ka nna eng selo se batlang fela fa ke go pola ka gantwa e kholo ela go tsepa me tlatlwa e duetswe phenyo e bonwe.
Jesus rose from the dead, the final seal of his messiahship. That is all over. He's alive this morning with the keys of death and hell.
Amen.
Jesu o tsogile mo baswing se kano sa bo felo sa bo mesia jo gagwe gore gotlhe go wetse ene o a tshela mosong ono ka dikopololo tsa loso le di hele.
I got loved ones across the border yonder. I'm on this grand old highway walking up to see him. Don't think I'm crazy. Oh, but I'm so happy. It's all settled. It's a finished work.
Kina le baba ratagang baba leng ko khabanya mo lelwane ka komseja. Mina ke motsela kholong e kholo ena ya khale. Ke tsamaela go ba bona. Se gopoleng gore ke a tsenwa. Au fela ke dumetse thata gone go kotle go tseba misitswe. Ke tiro e feditsweng.
Living he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. Someday he's coming. Oh, glorious day.
Ho tsela une antata. Ho swa une ampuluka. Ho fitwa une atsela maleo ame kwa kakala kakala. Ho tsoga une asiamisa mahala ka metlha yotlhe. Letsatsi lengwe o wetla. Oho, letsatsi le le galalelang.
This blessed old baptism of the Holy Spirit to guide us up this marvelous old highway. Oh, how glorious it is. How could I ever be ashamed of it?
Kolobetso e tsogofetseng ena ya khale ya mowa o o boitshepo gore supetsa tsela godimo ga tsela kgolo e gagamatsang ena ya khale. Ao ka foo e galalelang ka teng. Ke ka ba ka tlhabiswa ditlhong ke yone jang.
I stand with St. Paul this morning saying this. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power.
Amen.
Of God unto salvation.
Ke ema le moitshepi Paulo mosong ono ke bua sena na ga ke thabiswe ditlong ke evangeli ya ga Jesu Kriste gonne yone ke nonofo ya Modimo go isa polokong.
It's the power over sickness. It's the power over death. It's the power over the grave.
Ke nonofo mo Modimo ga bolwetse. Ke nonofo mo Modimo ga loso. Ke nonofo mo Modimo ga lebitla.
When that sterile apostle come to the end of his road, and they dug his grave out there, and death was faced him in the face, he laughed right at the face of it. He said, "Death, where is your sting? Grave, where is your victory?"
Irile mo apostolo yo bogale yo khudileng ata go buktlong jwa tsela ya gagwe me ba ne ba epa le bitala gagwe go loko me loso le ne le mo le ba gane mo se fatlhong o ne a tsega gone mo se fatlhong salona o ne a re loso le bulala la gago le kokai le bitla phenyo ya gago e kokai.
Then he shouted the praises of God, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Fo une a kweletsa dipako tsa Modimo fela mallebogo abe go Modimo yo re nela mphenyo ka morena wa rona Jesu Kriste.
The mightiest conqueror that ever lived, the mightiest conqueror that ever died, for he was the only one who could conquer, die and conquer death itself and rise again in triumph. He proved what he was. It was the last seal of his messiahship.
Mofenyi yo mata go kaisa yo kileng a tsela, mofenyi yo mata go kaisa yo kileng a swa, gonne o ne a le ene fela yo neng a kgona go fenya. Aswe abo a fenye loso ka bolone me a tsoge gape mo phenyong o na rurufatsa se aneng a le sone ene ile se kano sa bofelo sa gagwe sa bo Mesia.
Now by chance, if there would be someone in this building this morning who's a lukewarm church member and don't know the joy of the battle being over,
me janong ka se welo fa go tabo gona le mongwe mo kagong ena mosong ono yo e leng leloko la kereke le le mololo mme a sa itse boipelo jwa tlhabano e fedile.
People shout, people rejoice, people weep. You say, what's the matter with them? They know it's a finished thing. It's all over.
Batho ba tela lošhalaba, batho ba a ipela, batho ba a lela. Lo a re bothata ke eng ka bone, ba a itse ke selo se se fedileng gotlhe go wetse.
Sure, we're beating the bands. We're screaming the trumpets. And the gospels are going out. The glory and power of God is known. And it's a finished work.
Hutumami, runari itayame rupa. Runari hweleza di trompeta. Me efankadi itwala konte. Kalalalin nonofo yamudimudia itiwi. Miki tiro e fedituen.
The treaty is signed.
Praise
glory
God.
To God. Christ signed it in his own blood.
Amen.
The battle's over. The victory's won. I never won it. He won it. I'm just happy about it.
Amen.
Dumalano is signilwe. Kalalalo humudimu. Kalasete una ay sana kamadi ailing akakwe. Tabano iweti. Penyo ibonu. Naga ke isi ke bone ene o ne a ipona na fela ke tumetse ka yone.
My, when some of those boys coming back from overseas, they tell me when a ship come into New York, just as it come into the harbor, they looked over there and they seen the Statue of Liberty is the first thing you see sticking up.
Ija irile bangwe ba basimane ba o bane ba bua ko moseja ga mawate. Bane ba mpolelela irile sekepe se tla mo New York fela ya re se tla mo magorogelong a dikepe bane ba leba ka ko me ba bona se fikantswe sa kgololesego ke selo santla se o se bonang se tumogile ko godimo.
They rolled some of them crippled veterans out on the deck of the ship so that they could see it, and when they begin to see that Statue of Liberty, they begin weeping.
Bane ba emelela bangwe ba bona ile ba gaka ba ntwa ba ba di kgole ko ntle mo bodulong jwa sekepe gore ba kgone go se bona mme irile ba simolola go bona se fikantswe seo sa kgololosego ba ne ba simolola go lela.
They cried, they couldn't help it. Great big man stood there, big rough-headed man, a quivered and shaken.
They couldn't hold their emotions.
Bane ba lila, bane ba sa kone go itshwara. Banna ba ba tona tona ne ba ema fo. Banna ba ba tona ba ba diatla di thata. Ba tetesela ibile ba roroma. Bane ba sa kone go laola maikutlo a bone.
Why? It was an emblem of freedom. Just behind that Statue of Liberty laid was Papa, Mama, loved one, sweetheart, wife, baby. All in this earth that meant dear to them stayed just behind them.
Hubaning, ine ili tupo ya kululisego. Fela famura koha sifigantwe se osa kululisego. Nehunti, nehunale Papa, Mama, babarate hang, muratiwa, musadi, lisiya, bote balfatilena babanem bakaya ratoa mohu bone.
And just before they walked in, they recognized it was the land of the free and the home of the brave.
Me fella pili khaba tsamaela moteng bane ba lemoga ine ile lefatse la bagololosegile le gaela ba ba pelogale.
Sure would shake your emotions. That old flag flying. Think of it. A battle scarred veteran coming into the harbor. Certainly, it was a wonderful time.
Khutumame khone khutla tsikinya maikutlo a gago. Fulaga eo ya kale e foka. Akanya ka khone mokhaka wa ntwa yo o ntitsweng dipadi ke thabano a tla ka fa magorogelong a sekepe. Ka thumamo ene e le nako e gakgamatsang.
But oh brother, one of these mornings when the old ship of Zion blows, and I see that emblem standing there. The old rugged cross.
Fela aumu kaulingwe. Mungwe wame so ena fasikepe sakale sa sioni sifutuela. Miki bona tupo ele I emifale. Mokoro wakale o makawe kawe.
While the winds are whipping her old gray banners as she's moving through the fog of death. What a victory it is.
Fadi pifo dita mikele ya sone ya kale eipududu. Jaga siraleti muwani waluso. Apenyo ailing yone.
Why, no wonder we can't hold our emotions still.
Amen.
Something has happened. We become fellow citizens. The thing is complete.
Hubaning khayakani resa koni hu didimaza maikuto aruna. Sengwe si dirahetsi. Rinile baahi ba balikani. Silo si feleletsi.
When they span the great bridge between North and South Australia, from Sydney over to South Sydney, how every man tucked while they went all over the country to try to find man to do it. That job was so great because they said no one would do it. Finally, a man from England said, I'll do the job.
Irile bane batola khansa burogo jo bogolo fa gare ga Australia bokone le Australia borwa go tswa ko Sydney go ya ko Sydney borwa ka fa motho mongwe le mongwe a neng a tsaya. Hobaneng bane ba ya gongwe le gongwe mo lefatseng go leka go batla motho go bodira. Tiro eo ene e le kgolo thata. Hobane bane ba re ga go ope yo neng a kgona go itira. Ga ba gare monna go tswa ko Engelane o ne a re ke tla dira tiro e.
And when he got down there to do that job, he tested every bolt that went in the bridge. His reputation laid at stake.
Me irile afita golo ko go dira tiro eo o ne a lekeletsa boutu nngwe le nngwe e ine nya tsena mo borogong siriti sa lena la gagwe se ne sentse mo diphatseng.
He tested all the mud and everything that went down. He got around him the best that he could find.
O ne a lekeletsa seretse sotlhe le sengwe se se neng sa tsena ko tlase o ne a tsaya mo tikologong me botoka go gaisa joneng a kgona go bo bona.
He got the very best mechanics, the very best chemists, the very best of everything he could find around him. And finally, when the bridge was completed, and the day come where she must be tested.
Une atsaya bone ba tudi baba butuka go gaisa bone ba itseana pe ba dituto tsa di chemicali baba butuka go gaisa gone mo go butuka go gaisa ga sengwe le sengwe se aneng a khona go se fithela tikologong ya gagwe me khabagare irile borogo bone bo feditswe me letsatsi la tla fa go tshwanetsweng go lekeletswa.
The critics stood off to one side and they said it won't hold up, it'll shake down. That's too sandy down there, but he dug way, 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 way down. He had confidence. He knew that everything was tested.
ba khadi ba ne ba emela ka fa ntleng e lengwe me ba ne ba re ga botle go tswarelela botlile go tsikinyega bo go somela ko tlase mo go motlhaba thata go loko fela o ne a epetse ko tlase 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 thata o ne ana le tshepo o ne a itse gore sengwe le sengwe se tlhatlhobilwe.
And he said, I'll make the first trip across myself. And as he walked across the bridge in front of the mayor, him behind like that, and the big trains about six abreast coming across, shaking that bridge.
Me une are kita tsaya loeto lanta go kabaganya ka bonna. Me jaka ane atsamaya go kabaganya borogo fa pele ga ratoropo ka fa morago jalo me di trena tse ditona di ka nna thata ro go bapa di tla go kabaganya di tsikinya borogo jo.
The great man who made it walk in front of the procession like this, if she falls, I'm with it. But he had confidence.
Munna yo mokgolo yo o bodirileng o ne a tsamaya fa pele ga popelelo ena jana fa e le gore bo awa ke na le jone fela o ne a na le tshepo.
That's the way our blessed Lord did when he made his church. He tests every bolt, everything that goes in it, for it must be blood washed.
Amen.
And while the critics are standing on the sides and that bunch of holy rollers, they won't make it.
Eo ke tsela e morena wa rona yo o segofetseng a dirileng ka yone fa a ne a dira kereke ya gagwe o ne a tlhatlhoba boutu nngwe le nngwe sengwe le sengwe se se tsenyang mo go yone gonne yone e tshwanetse go tlhapisiwa ka madi mme mongwe wa bakgadi o eme fa thoko o ne a re segopa seo sa babidikami ba ba boitshepo ga batle go kgona.
One of these glorious days, this great mighty conqueror walks ahead of us today.
Amen.
Triumph. Let her vibrate. Do what she wants. There won't be one slip in it nowhere. For he has made the way and completed it. Sure.
Fela lingwe la malati anu a khalalelang. Mufenyu yo mkhulu yona yo mata o tsamaya fa pele ga rona gompieno penyo. Mimpe yona e rorome e dire se batlang go se dira ene o tla ga gotle go nna le go relela go le gongwe mo go jone go le kgope gonne ene o dirile tsela mme o a e feleletsa go tlhomame.
We think today on the terms of the people, get our minds upon things of the world. But let me tell you something, brother, never let me be ashamed of the gospel.
Re akanya gompieno mo diemong tsa batho re tsenya ditlhaloganyo tsa rona mo dilong tsa lefatshe fela mpe ke le bolelele sengwe mokaolong o seke wa ntetlelela ke tlhabiso ditlhong ke efang kgedi.
Oh, brother, I'm just an old fashioned born again, Holy Ghost born of the Spirit of God. I was born that way. That's all I am and all I ever want to be.
Ao mokaolongwe nna fela ke wa segologolo yo o tsetsweng gape ke tsetswe ka mowa o boitshepo ka mowa wa Modimo. Ke tsetswe ka tsela eo mo ke gotlhe mo ke leng gone mme gotlhe mo ke ka banka batla go nna gone.
One time not long ago there was a girl who had went off to college and she was a lovely little girl. And when she returned home, she brought some of her college ideas with her.
Nako nngwe e seng bogologolo go ne go na le mosetsana yo neng a ya ko sekolong se segolwane mme o ne a le mosetsana yo monnye yo o rategang mme e rile a boela ko gae o ne a tlisa naye mengwe ya megopelo ya gagwe ya sekolo se segolwane.
And maybe this morning some of you have some of your outside ideas with you. Maybe you've packed up the church a lot of your ideas. Well, get rid of them is the best thing I know to do.
Me gongwe mosong ono bangwe ba lona le ne le na le mengwe ya megopolo ya lona ya kontle le lona gongwe lo tlisitse ko kerekeng bontsi jwa megopolo ya lona sentle e latlheng ke selo se se botoka se ke itseng go se dira.
Then this girl, when the train stopped out front, she brought a little girl with her, one of those little Snickle Fritz time, you know, like the Elvis Presley time.
Kana ko eo mosetsana yona irile trena e ema golo ko pele o ne a tlile le mosetsanyana naye mongwe wa mehuta eo ya bananyana ba ba ratang dilo lo a itse jaaka mohuta wa ga Elvis Presley.
And when she was standing there, you know, at the train, her mother was on the outside, an old woman standing there all scarred up in her face, little stoop shoulders, little calico dress on, a little shawl over her shoulders.
Me irile a emi folo a itse mo training Mahwe one aleka fantem, sadi yo hudileng aime fo, ali di padi hung welhung, mosefatle hong, machetanyana a hubaleting a peremu sisinyana wakaliko, chalinyana mo machetling ahahwe.
And this little snickle Fritz that was with her, this other girl looked down and said, "Why, who is that miserable, ugly looking old wretch?"
Me wananyana yona yo ratandilo yo neng anana ye mosetsana yo mongwe yona o ne a leba go tlase me are sentle mo latlhegi yola ke mang yo thomolang pelo yo lebegang maswe wa kgale.
Well, you know, it embarrassed the girl so much. She said, "I don't know." Because she was just so prissy and had so many worldly ideas in her head, and it was her own mother.
Sente lwa itsi hone ga thabisa mosetsana yo di thong thata o ne are ga ke itsi go bane o ne fela a le makama gore mi ana le megopolo e mentsi thata gore mo tlhogong ya gagwe mi ine ile mme yo ile ngwa gagwe.
When she got off the train, the little old mother ran over to throw her arms around. She said, "Oh darling, God bless your little heart," and she turned her back and started walking away as if she didn't know her. She was embarrassed because her mother was so ugly.
Irile a fologa mo training menyana wa khale o ne a sianela ko go latlhela mabogo a gagwe go modikologa o ne a re a o morato a modimo a segofatse pelo ya gago ennye me o ne a hularisa mokotla wa gagwe me a simolola go tsamaela khakala jaaka ikete o ne a sa mo itse o ne a tlhabiwa ke ditlong ka gore magwe o ne a le maswe thata.
And it happened to be the conductor on that train knew the story. He walked around there and put his hands on that girl's shoulder, turned her around before that audience. Said, "Shame on you. Shame on you." Said, "I've seen the time that when your mother was 10 times as pretty as you are."
Me khone kha diragala gore mo duedisi mo training eo o ne a itse polelo ya gagwe. O ne a tsamaela gautshwane le foo. Me o ne a baya diatla tsa gagwe mo legeteng la mosetsana yo a mo retolola fa pele ga babogedi bao ne a re thabiwa ke ditong, thabiwa ke ditong. Ne a re ke ne ka bona nako e fa mmago a neng a le montle ga lesome jaaka o ntse.
Said she was, "I lived in the neighborhood," and said, "You was a little baby and you were upstairs in your crib and your mother was hanging clothes in the backyard."
Ne a re o ne a le jalo. Ke ne ke nna mo boagi sanying me are wena o ne o le leseanyana me o ne o le kwa godimo mo bolaong jwa gago me mmago o ne a anega diaparo mo jarateng e e ko morago.
And said, all of a sudden the furnace caught fire and the entire house is in a blaze, and when your little mother ran along and know that you were in the upstairs up there.
Me are ka tshoganetso le ubelo le ne la kapa molelo me ntlo yotlhe yotlhe e ne e le mo kgabong ya molelo. Me irile mmago yo monnye a siana go tsena me a itse gore o ne o le ko godimo ko godimo koo.
Said they screamed and tried to grab her, but she jerked what she had off and run through those blazes up in the upstairs and pulled her clothes from her body and wrapped you in it.
Ne a re ba ne ba goeletsa me ba leka go mo phamola fela o ne a kgopola se a neng a se tshotse go se tlosa me a siana go ralala dikgabo tseo tsa molelo go ya godimo ko bonnong jo bo ko godimo me a swatola diaparo tsa gagwe mo mmeleng wa gagwe me a go phuthela mo go tsone.
And here she come back to the blazes, packing you, and she fainted in the yard with you in her arms.
Me ke fa a tla a boa go lalala dikgabo tsa molelo a go rwele me o ne a idibala mo jarateng me wena o le mo mabogong a gagwe.
And said she took what would have protected her and protected you. And said, "The reason you're pretty today, that's the reason she's ugly. And you mean to tell me you'd be ashamed of those scars on your mother?"
Me are one answer se se kabong se mo sireleditse me a go sireletsa. Me are lebaka le o le montle gompieno leo ke lebaka le a le maswe. Me o raya go ntha gore o tla thabiswa ditlong ke dipaditse o mo go mmago.
I think today, if Jesus bear the cross alone and all the world go free, there's a cross for everyone and there's a cross for me.
Ke a akanya gompieno fa Jesu a sikara mokgoro a le nosi me lefatshe lotlhe le gololosege go na le mokgoro wa mongwe le mongwe ebile go na le mokgoro wa me.
If Jesus was considered Beelzebub by this world, he was laughed and scoffed at and hung on a cross and made a shame for me. I'm more than happy to bear the reproach of his holiness.
fa jeso ane atewa il bele sebule ke le fatile lena ona atsegwa aba a sutliwa me akala diwa mo korong me aswabiswa ka ntla yame naki dumetse go gaisa go sikara khobo ya boitsepo jo gagwe.
Yes, sir, call the Holy Roller, whatever you want to call, whatever remark you want to make, that doesn't stop it a bit. I'm only happy this morning that in my heart the resurrected Christ lives and reigns. I am one of his subjects. I trust that you are too.
Era ki bitwemu bidikami yo obi tepo. Lefae kanna inse obatang husi bita. Lefae kanna tswaelo ifing e obatang hu idira. Moga gobo emisi go le ga nnyane na ke dumetse fela mosong ono gore mo pelong ya me ke ra sete yo tsogileng o a tshela ibile o a busa na ke mongwe wa babuswa ba gagwe ke tsepa gore le jalo le lona.
Our time is gone now. It's exactly 7 o'clock when we said we would dismiss. Further services will begin about 2 hours now at 9:30. Let us bow our heads just a moment in prayer.
Nako ya rona e tshaile jaanong ke nako ya bosupa tota-tota fa re neng re tla phatalala. Ditirelo tse dingwe gape di tla simolola mo diureng tse di ka nnang pedi jaanong ka nako ya bofera bongwe le metsotso e le masome a mararo. A re obamiseng ditlhogo tsa rona motsotso fela mo thapelong.
Blessed Heavenly Father, 45 minutes has passed. The word has gone forth. Our hearts are happy. The jubilee is on. Not just a jubilee for one day, but a jubilee for eternity.
Rara wa le godimo yo rategang metsotso e le masome a mane le botlhano e fitile lefoko le dule dipelo tsa rona di itumetse tuduetso e tsoletse e seng fela tuduetso letsatsi le lengwe fela tuduetso ya bosakutling.
In glory the angels are singing. Oh God, the church triumph is singing. The joy bells are ringing.
Go khalalelong ba enkhele ba opela. Oho mudimu kereke penyo ya opela. Ditloloko tsa bipilo di alila.
Souls that were once condemned to death and to die and go to the devil's grave, the devil has been conquered. Death has been conquered. The grave has been conquered.
Miwa ya botho e pele e neng e atholetswe loso le go swa le go ya ko lebitleng la ga diabolo, diabolo o ile a fengwa. Loso lo ile la fengwa. Lebitla le ile la fengwa.
Sickness has been conquered. Superstition has been conquered. Malice has been conquered. Hatred has been conquered.
Bolwetse bo ile jwa fengwa. Ditumelana di ile tsa fengwa. Bogalaka bo ile jwa fengwa.
Indifference has been conquered. Starchiness has been conquered. Self-styles has been conquered. Everything is conquered. Christ is the great conqueror.
Go itlhokomolosa go ile ga fengwa. Go gwalala go ile ga fengwa. Go inela maemo go ile ga fengwa. Sengwe le sengwe se fentswe ke rasete ke mofenyi yo mogolo.
Lo, behold the mighty conqueror, said the poet. Lo, behold him in plain view, for he is a mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Le ba bona mo fenyi yo mata ne gabua moki. Le ba mone mo pepeneneng, gonne ene ke mo fenyi yo mata, e sale a gagola se siro sebedi.
He rent that veil and hid man from God, and now God dwells among men.
Une a kakola si siro seo zesine si fitile batu komu dimung, mi janum dimu uakhile mokhare khabatu.
He rent that veil and kept off God's healing. He rent that veil and kept off God's blessing. He rent that veil and kept off God's joy. He rent that veil and kept off God's peace. Now the veil's rent in two with his own blood. He walked as a conqueror.
Une a kakola si siro seo sa sinensi tibeti poriso ya mudimu. Une a kakola si siro seo sa sinensi tibeti tsokofatso ya mudimu. Une a kakola si siro seo sa sinensi tibeti bipilo jwa mudimu. Une a kakola si siro seo sa sinensi tibeti kakiso ya mudimu. Janong si siro se kakotse se pedi. Kamadi a ileng a kakwe une atzama jaga mofenyi.
The battle is over. He's proved it to us in His resurrection. And now the Holy Ghost is a witness sent to guide us.
Tabano iwetse o ne a go rurufaletsa mo tsogong ya gagwe me jano mowa o bi tsepo ke musupi yo o rometsweng gore supetsa tsela.
Oh eternal God, if there be someone here this morning who's just dallying along the in and out from the highway, falling by the wayside, never been able to walk right out in the middle with the great heroes. The great heroes has trod the middle of the highway.
Oho mudimu wabu sakutling. Fakona lemungwe fanu musong onu. Yo unting fella anya fala moteleng. Moteng liko nte. Hutwa motela kulung awela kafa toko katila. Aisi ya kone kutama ya kone ko mo bukharing li bakaka baba hulu. Bakaka baba hulu baba tama ile mbukhari jwa tila hulu.
We pray this morning that they will surrender their all to Thee and come out and enjoy this great victory that's been won by our risen Lord. Grant it, Father, for we ask it in Christ's name.
Re a rapela musong oni. Gore ba tla neela gotlhe ga bone kwa go wena mme ba tswele ko ntle ba bo ba akola phenyo e kgolo ena e e neng ya bonwa ke morena wa rona yo o tsogileng go dumelele rara gonne re go kopa mo leineng la ga Keresete.
And while we have our heads bowed, I wonder in this moment of time that if you would raise your hands to Christ and say, Christ, I appreciate, I'll never be ashamed of you again. I've been just a little timid.
Me fara santse re tshotse di thogo tsa rona di obamisitswe ke a ipotsa mo motsotsong ona wa nako gore fa o ka tsholeletsa seatla sa gago go go Keresete me uri Keresete ke a leboga gang kitla ke tlhajwa ke ditlong ka wena gape ke ntse fela ke le boinyana.
God bless you, lady. God bless you, sir. God bless you. You, oh my, the hands going everywhere. I've been a little timid. I've been kind of ashamed. And I really see my position now.
Mudimu a go sogofatse mhumagadi mudimu a go sogofatse rra mudimu a go sogofatse le wena e jo di ata di tsholetse ga gongwe le gongwe ke ntse ke le boinyana ke ntse o kare ke tlhajwa ke ditlong me nna tota ke bona bona maemo a me jaanong.
I oughtn't to have never done that. I should stand right out, give my testimony. I should be exactly that. I should tell everyone I'm born again. I should tell everyone I've received the Holy Ghost.
Ke tshwanetse nka bo le ka motla ke sa dira jalo. Ke tshwanetse ke eme gone ke bonagala ke nne ya bopaki jwa me. Ke tshwanetse ke nne tota tota seo ke tshwanetse ke bolelele mongwe le mongwe. Na ke tsetswe gape ke tshwanetse ke bolelele mongwe le mongwe. Ke amogetse mowa o o boitshepo.
I'm not ashamed of the gospel, for it's the power of God unto salvation. I ought to be a real forward Christian. I haven't been, but by God's help from this Easter morning, I will be. I'll be. Someone else raise your hands now before we pray. God bless you. You.
Na ga ke thabiswe ditlong ke evangeli. Go nne yone ke thata ya modimo go isa polokong. Ke batla go nna mo Keresete tota yo se gathamela masisi. Ke ntse ke se ena. Fela ka thuso ya modimo go tloge mosong ono wa paseka ke tla nna jalo mongwe o sele a tsholetse diatla janong pele gare rapela modimo a go tsogofatse wena.
My look at the decisions, at least 25 or 30 sitting among this little group of people this morning has made a decision from this great triumph morning. They're going to, by God's grace, stand out and not be ashamed of the gospel, for it's the power of God unto salvation.
Icha lebelelang ditshwetso mo bobotlaneng ba le masome a mabedi le botlhano kgotsa masome a mararo ba bantseng mo setlhophenyaneng sena sa batho mosong ono ba dirile tshwetso go tswa mo mosong o mogolo ona wa phenyo ba ile go ka tshegofatso ya modimo go ema ba bonagala mme ba se tlhabise ditlhong ke efangkgedi gonne yone ke thata ya modimo go isa polokong.
Oh God, as these hands has gone up and the music is sweetly echoing back down the road, as we have passed from death unto life, for Thou hast said, He that heareth my words and believeth on Him that sent me hath everlasting life.
Oho modimo jaaka diatla tsena di tlatogetse godimo mme mmino o kgwasetsa morago go fologa letsela jaaka re fetile go tloga losong go ya botshelong gonne wena o rile ene yo o utlwang mafoko a me a bo a dumela mo go ene yo o nthumileng o na le botshelo jo bo sa khutling.
They passed from death unto life because you became death that they might become life through your resurrection.
Bone ba fetile go tloga losong go ya botshelong ka gore wena o nnile loso gore ba tle ba nne botshelo ka tsogo ya gago.
You were made lower than the angels, come down to be a man, come out of that great theosophist from beyond, then made flesh and had blood, and shed that blood that you might make a way of escape for all of us.
O ne wa dirwa ko tlasenyana ga baengele wa fologela tlase go nna motho wa tswela kontle ga mmele o mogolo o wa lefoko go tswa kwa bosabonweng o o neng wa dirwa nama mme o ne o na le madi mme wa tsholola madi ao gore o tle o re direle tsela ya phalolo rotlhe.
Then not only did it, we read it in the Bible, but you proved it infallibly by raising from the dead and raising the dead when you were here on earth. Not only that, but you made it a double proof, as you did to Abraham.
Fo ising fela wa idira re bala mo Bibleng fela o ne wa go rurifatsa ka go se palelo gope ka go tsoga mo basweng le go tsosa basui fa o ne o le fano mo lefatseng ising fela mo fela o ne wa naya o ne wa go dira bosupi jo bo kgabedi jaaka o dirile ko go Abrahama.
Now, besides that, you sent back the Holy Ghost as a witness. And we have His blessed presence with us and in us, guiding us, leading us into all truth and life.
Janu mo godimo ga se o ne wa romela morago mowa o o boitshepo e le mosupi mme re na le boleng teng jwa gago jo bo sego fetseng le rona le mo go rona bo re supegetsa tsela bo re etelela pele go ya ko boammaaruring jotlhe le lesedi.
We thank Thee for these many hands that went up this morning saying, I now take Christ as mine.
Re go lebogela diatla tse dintsi tsena tse di tlhatlogileng mosong ono o diri jaanong ke tsaya keresete e le wa me.
Oh God, if they've never been baptized into the water to represent the great death, burial, and resurrection of their blessed Lord, may they come back to the service this morning bringing their clothes and ready to go down in this icy pool. Grant it, Father.
Oho modimo fa e le gore bona ga ba ise ba kolobediwa mo metsing go emela loso le legolo phitlho le tsogo ya morena wa bone yo o sego fetseng mma ba boele tirelong mosong ono ba tlisa diaparo tsa bone mme ba ipaakanyetsa go tsena ko tlase ga lekadiba lena le le gatsetseng go dumelele rara.
Bless us, forgive us of our sins. We'll give Thee the praise through the ages to come. When the battle is all over, when the smoke's all dried up and the joy is all finished of this earthly lips, for we praise Thee with everything we've got, we'll have to have new voices, new beings to praise You by.
Re sogofatse re itshwarele maleo a rona re tla go neela pako go ralala dipaka tse di tla tlang. Mothang tlhabano e fedileng yotlhe mothang mosi o kaologileng mme boipelo bo fedile jotlhe jwa diponama tsa lefatshe le nako a re go bakang ka sengwe le sengwe se re nang naso re tla tshwanela go nna le mantswe a mašwa botho jo bošwa go go baka ka tsone.
May we enter in then with joy, for we ask it in Christ's name. Amen. Let us stand to our feet now.
Mari tsene teng ka nako eo ka boipelo gonne re go lopa mo leineng la ga Keresete. Amen. A re emeleleng ka dinao tsa rona jaanong.
Don't forget the services, 9:30, go home, have your breakfast, come back, we expect to be with you now, and then tonight, remember, I've got to get away this afternoon, studying and praying.
Lusika lo a lebala ditirelo nako ya boroba bongwe le metsotso e le masome mararo yang gae jayang sefitlholo sa lona boang re solofela go nna le lona jaanong mme fa o bosigong jono gakologelwang ke tshwanetse ke tloge motshegareng ono ke ithuta le go rapela.
For I say unto you that Christ is alive. He is not dead.
Gonne ke lo raya kere gore ke resete wa tshela ena ga a swa.
And I believe with all my heart he will be right in this building tonight to show that he's alive to do the same things that he did on that first Easter morning and through his life's journey.
Mieke a dumela ka pelo ya me yotlhe ene o tla bo a le gone mo kagong ena busugong jono go supa gore o a tshela go dira dilo tse di tswanang tse a di dirileng mo mosong o le wa ntlha wa paseka le go lalala loeto lwa botshelo jwa gagwe.
If that isn't so, then I've been a false prophet. I'm so glad to know that in this great dark hour that we're now living, when all hope seemingly is gone, Christ, the solid rock we can stand, all other grounds is sinking sand.
Fambo kusi jalo foki nile mo profiti wa maga. Naki tumeze tata huizimo urang ena ekolo entu eri tselang fatsepo yote go lebega okare iile ke rasete le fika le le kweneng re kaema mabu a mangwe otlhe ke metlaba e nwelang.
All right, our little dismissing song of take the name of Jesus with you, everyone together now.
Go siame pina ya rona enye ya phatlalatso ya tsaya leina la Jesu le wena mongwe le mongwe ga mmogo jaanong.
Taya dina na Jesu liwe na wana wa kunza valolo matota pilo lone kita na ya mipilo ni.
Turn around, shake hands and say praise the Lord to somebody by
it. Retologa gone go dikologa me o nela ne diatla me o re baka morena ko mongweng fa go wena. Bakamrena
Tuluvelo ya leva zini bipelo jwana khodi Lina le lira te kha oho ka funi limuti Tuluvelo ya leva zini bipelo jwana khodi.
Now everyone look right this way, let's just praise him.
Jano mongwe le mongwe a lebe go ntlheng ena mpe fela re mmake.
Let's just raise up your hands and say, thank you, Lord, for saving my soul. All right, everybody.
Mpe fela re tsholetseng diatla tsa lona ko go modimo mme le re ke go lebogela morena go boloka mowa wa me wa botho go siame mongwe le mongwe.
Thank you, lebogela morena go boloka mowa wa me wa botho. Thank you, lebogela morena go dira boitekane.
What a blessed thing. Do you love him? Say amen. Oh, that everything's completed now, children. Everything's over. There's no more battle. There's no more warfare. Nothing you got to do. It's already done. We just rejoice. Oh my. We are complete in him.
Asilo says it's so fitting. Aloa murata. Iring. Amen. Aw si sengwe le sengwe se feleditswe janong bana. Sengwe le sengwe se wetse. Ga go thole go na le thabano. Ga go thole go na le ntwa. Sepe se o tshwanetseng go se dira go setse go dirilwe. Re pela fela e jo rona re feleletse mo go ene.
Ikae khile ibuluke khile ibile kisileletse khile go tsapo go tlotle. Ikae khile ikae khile ikae khile mo siate sa go sa kutle. O ka go khuli mo tsi go tsela mo tsile le ya mo wedi ikae mo sa 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 kutle. O ka go tsela ipati na go hula go tsala tsa tsela tsa di ikae le mo sa 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 kutle. Ikae le ikae le ke bo ke le
Lona ba lo khonang me lona le sa ka tuko entseng.
Oh,
ke ka e fide. Ke bo ke fide ke se ke fide go tsa mi fo. Oh, ke ka e fide. Ke ka e fide. Ke ka e fide mo se ya teng sa bo sa. Janum Bible ya gago ke kae
safe and secured. All over. All finished. The battle's over. The last seal's broken. He's ascended. Hallelujah.
King, go bolokaga le go sireletsega. Gotle go fedile tabano e wetse. Se kano sa bofelo se kano lotswe. Ene o thatogile. Hallelujah.
Now let's bow our head towards the dust where God took us, where someday we shall ascend out of the dust of the earth.
Janong a re obamisetseng ditlhogo tsa rona kwa leroleng kwa Modimo a re tsereng gone kwa letsatsi lengwe re tla tlhatlhogang go tswa mo leroleng la lefatshe.
For our Lord brought from the dust, went into the dust to give to us his immortal spirit. He ascended from the dust, and all those that are in him shall ascend with him someday to the regions of the blessed.
Gonne morena wa rona o ne a ntshitswe mo leroleng. Ne abuela loruling, gore neela mowa wa gagwe o sa sweng, o ne a tlhatloga go tswa leroleng, mme botlhe bao ba ba mo go ena, ba tla tlhatloga naye letsatsi lengwe go ya dikgaolong tsa base go fadiwa.
As we have our heads bound, I see Brother Smith is in our midst this morning, the pastor of the Church of God, called on you last night, Brother Smith, but you just stepped out.
Jaaka re beile ditlhogo tsa rona di obamisitswe, ke a bona mokaulungwe Smith o mo gare ga rona mosong ono, modisa wa kereke ya Modimo, o ne a nteletsa bosigo jo bo fetileng mokaulungwe Smith a o tla gatela fela kwano.
I wonder now that if Brother Smith will dismiss us in a word of prayer, as you hurry then to your homes, have your breakfast, come back for the Sunday school service, the baptismal service, immediately beginning at 9:30.
Ke a iputsa jaanong gore fa mokaulungwe Smith a tla re phatlalatsa ka lefoko la thapelo, jaaka lo itlhaganela ka nako e ko malapeng a lona, mme lo nna le sefitlholo sa lona le boeleng tirelo ya sekolo sa letsatsi la tshipi le tirelo ya kolobetso e ka bonako e simolelang ka nako ya boroba bongwe le metsotso e le 30.
Shall we bow our heads while Brother Smith dismisses in prayer?
A re tla obamisa ditlhogo tsa rona fa mokaulungwe Smith a re phatlalatsa ka thapelo.